Let's remain standing just a moment.
Ha re tswere sa eme nakwana.
Precious Lord, we come.
Morene ya gabane re atamela sefatlhego sa hao se halalelang hape ka thapelo.
First to give thanks for all that you have done for us and for
Pele ho leboa ka tshotlhe tse o re etseditseng tsona le ka lerato le leholo pelong tsa rona ho wena le lentswe la hao.
Lord, these people
Morena batho bana bosung bona ba o ke ba ratang ka pelo ya ka yohle.
They have sacrificed and come to sit in a hot
Ba ikentse se hlabelo me ba tla dula ka phapusing e tshisang le eng hape ho ba ba rata lentswe la hao.
And we come to pray Merit for the sick tonight, Lord. May there not be a feeble person in our midst in this world. Reward them for their faithfulness. Speak to us through thy word and strength of us, Lord, as we go bearing the reproach. What a privilege to do this.
Yes,
in Jesus' name.
Amen.
Amen. Be seated. Amen. I could not find words, of course, to
express. Kisitu dofumana manzui hile ushalo sa ditebo tsa ka ho se hlopa sa batho ba kambana ba ka tla modula ka haramo ao.
I want to say that tomorrow
ke batla hore hore ho sane ka pa re tla etela Topeka, Kansas kopanong e latelang.
And that'll
Me ta fella sonta se hlahlamang. Me re nto tsa mahotlwa mono ho ya Philadelphia.
And now we're supposed to be going overseas.
Kenya, Tanganyika, le Uganda, mono mono mirabeng e mono. Me ha jwale ho hlaile letsosonyana la dimaumau.
I can't get in as a missionary.
Nkeke ka kena jwale ka murumwa, empa ke tlale ka ho kena jwale ka setsumi. Ho kena me ba sa hlophisa. Ka tlwaelo ke kena jwale ka murumwa, me ke tsumi. Kgetlong lena ke ya e ka ke ilo tsuma, me ke tla ba murumwa. Ka baka leo, mono, mono, mokgwa ofe fela ho fihla ho bona.
Me,
Mwena, Matin Boze, o tshwarang le mosebetsi o leka ho nkenya, ho ntlhophisetsa leeto la ho bona diphoofolo ke tsuma. Be jwale ke kena leetong lena e le o tla re moena rona Branham o naheng a ye tlong ya bonqosa nna o ka itokela ga re ka tshwara kopano e nyenyane mane le a bona e kala jwalo e nto dula e tswela pele jwale ga re tsebe go tla loka kapa tšhe re tla kgona go etsa jwalo kapa tšhe re a leka mme ke kopile morena ga o tlantho e mo thibelang
Then it'll be a sign to me.
Itla ba pontsho ya hore ke khutlele Jeffersonville mona le ho rera di trompeta tse supileng ho ella ho phupu ka papato ka e ka ena go ntweo. Mme hape ha re ka khona re tla sheba ka jeno re tla le ka ofumana papusi ene ya sekolo mona e kentswe morero o phodisa moya ho ba ho tla ba monati le ho phole. E dudisa le shumele metse mehlano ho fitla ho batho ba sekete le magolo a robedi. Mme e kentswe morero o phodisa moya tulo e ntshantsha dikwere tse ka ba nhlano ho dima ena. Merikilera e kopa me ba hana hore fa yona me monna ya na re hanele ka yona o na leleko le gotleng ka hona monna ya teng o re ka ifumana na ko efe ha re batla ka baka le hore re thabetse o ifumana jwale re ka khona ho ifumana me ka bo phuku me re tshware ke ba bakae ba tla rapela ha morena arata jwale hanto e ka tshwana e re thibela Le a tseba ke rata Arizona ke nahana entle. Ha isa le ke labalabela ho etela mono. Ha o ka nyolla ntho e ho hanyenyane mwena Ben. Ha o khona ha iba ile o ho e mong hard e. Ka ba mang fele ya seletsana le yona o ka o nyolla hanyenyane ho ba. Ke tswa mono ntho ya nnete. Ho tweng o ke di tape fela. O mong ke yona ho dimo mona ke maswane ho lukile mwena Ben.
So coming back from Arizona.
Ka hona ke o khutla Arizona ho kena mona. Ho tshisa lentsula ka hanyenyane ka bakala phetuo ya climate. Mona re fumana percent tse ka ba mashume a robedi le metso e supileng ho ya ho mashume a robong. Me ka dina go tse ding percent tse le kgolo tsa mongobo. Mme mono e fitla ho noto, me hape ka nako tse ding palo hare nngwe mashume a mabedi ya percent e le nngwe ya mongobo. O phela fela tlasa tente ya oxygen. O nto tswa tlasa ntho eo o tla kwano wa tseba ke phapang e kae e etsang ho wena. Ka hona e kgathatsa metso wa hao le dintho tse kang tseo. E khutlisetse mo ene ile teng ha o khona mo ena Ben. Ke ntse phoso ka ho ihula. Ke ne ke na hane ile yona empa ho dimo mona ke hona mo ba inyollang.
Now pray for us. Everyone
a Joale le rapelle e mo le e mongwa lona. Ke a le ananela.
Billy was telling me
Bilu na mplela ka motho ya re tliseditseng seroto sa diperekisi le dimphonyana fela tseo le ga ke kgone go le leboga ka o lekana. Ga ke tsebe ke etse jwang. Mme ke ikutlwa ke sena tokelo ya onka dintho tse jwalo go tswa go lona. Ke rapela Modimo go le tlhonolofatsa mme ke a tseba o tla etsa jwalo. Goba o itse seo le se etsang ba banyenyane bana le se entse go nna. Mme Modimo tla le tlhonolofatsa ke tile. Mme Arizona ka ga e le naga e ntle ga kana, ntho e nngwe eo ke e tlhologelwang, eo ke lona botlhe. Ke gantle ke a le tlhologelwa. Ga ke tsotelele mo ke yang teng ke ga se lona. Ke na le metswalle gotlhe lefatsheng empa ke ga se lona kao fela. Go na le ntho e nngwe ka setlhotshwana sena fela ga ke tsebe. Ke a ba nagana. Mme mane Tucson ke motse wa bohatlhaodi le a tseba, mme dikereke di a hula le a tseba go batla go le thata. Ga o tseye kalo tsa semoya le goba go na le tlhodisano e maatla gagolo mme e etsa bothata. Go la nka lenka kao fela le kereke mmoo e be ke phela ka ntle moo, ke a kgolwa go ne o tla itokela, empa ke a kgolwa ga fela ena e dula e le kereke mme le ntse le tla botlhe, ke tla be sale ke le mona go fitlhela Jesu a gutlwa. Ka baka leo le nthapelele jwale ka ga ke sa tswa bolela. Ga ke a ikemisetsetsa go e pheta empa ke kena pela lona ke a ferekana le go sarelwa le go sisimoa ke a swaba gape. Ke jwalo le go qaleng ka baka leo ke go go ntabola dikoto ka gare. Empa go tseba gore gotlhe mo nka yang teng ga ke fumane setlhopha lefatsheng seo ke se tsebang se nkgomarelang jwale ka setlhopha sena. Ga Modimo o re boloke re sa kgaogane. Ho, musong o tlatla, re tle re be mmogo mono thapelo yaka. Go dula monyako mona ke qoka le Bill Down nakwana e fetileng pele ke tataisetsa motho e mongwe Kreste gape ka phaposing e nngwe. Empa go dula mono ke qoka le ena dilemong tse 90 le motso o le mongwe. O ile a re ke ntse ke fokola, mahlo a ka ha ka mo a loketseng ka teng. Mme ke nagana dilemong tse mmalwa tse fetileng ke ne ke tlo yena a tshwerwe ke lefu le phethaetseng la pelo le o kwale ga pelo a ešwa. Mme yona ngaka e neng e mo alafa e re a keke a tlhapogela, ngaka yeo e šwile. Mme Bill Dow ke enwa mo a dutseng teng le a bona dilemo tse 90 le motse o le mong. Ka re Bill, malebana le go sebetsa dintho tse jwalo ga o sana thuso lefatsheng. Empa ke kopa sena Modimo a o maatlafatse goba o rata dikopano gagolo. Monna yo ya dilemo tse 90 le motse o le mong o gaolanaga ka koloi motšhisong, komelelong, serameng, pherekanong, nthong efe fela e e leng teng go utlwa lentswe. Modimo a tlhonolofatse moya o gabane o. Jwale ga ke kopa tshwarelo e le nngwe ka o le tshwarelela ka moo ke entseng o seng gona ka dihora tse tharo. Mme ga ke a etsa ka tshwanelo molaetseng goba ke o gaotse ka baka sia karolo ya ona mme ka tlola karolo ya ona le jwalo-jwalo. Ke ka baka leo ke ba boleletseng go tshwara thaipi gore ke kene sebakeng se seng mo o phodileng kapa ntho e nngwe. Mme ke ile ka utlwa moya empa ke le shebile mme ke tseba gore le ntse le foka le gore le a chesa mme taba eo e ntaola dikotokoto. Ga ke batle ga le sotlea ke le batla le phuthuloile le a bona mme go wa ntlhopa. Jwale ka ga ke bona batho ba kulang, ga ke sa kgone go utlwelela batho bao ba kulang nka sitwa go ba etsetsa molemo. Ke lokela go ba utlwelela mme go jwalo le ka lona ke loketse go le utlwelela o seng jwalo nke ke ka ba moena wa lona le a bona. Ke loketse go le utlwelela mme ke etsa jwalo Modimo o a tseba ke nnete. Mme jwale bosimo bona ke tla ineela go rapelela batho ba kulang. Mme ke batla go monna le go tlhonolofatsa banna bana le Moena Collins le Hickerson, Moena Neville, Moena Caps, di-trusty le botlhe ka ditaleo tse gabane tseo sale dikena ka moo le leng taolong go tlhobisa kereke le ka moo ntho e nngwe le e nngwe e kenang madulong a yona. Ke le lebo gagolo lona banna. Morena a le tlhonolofatse ka o leka o pheta taelo. Mme go kena lengolo ka mora lengolo Tucson go nna Moena Branham ga o sa tshwana le pele. Go fapane gagolo go na le maikutlo a makatsang a mahlonolo a sefatlhego sa Modimo. Mme ke motlotlo ka gona Morena a le tlhonolofatse ka mehla. A thi jwale bosimo bona ke ne ke bala lengolo karolwana go rala mantswe a mmalwa go bua le o bala lengolo mme mohlomong le mangolo a ma a mmalo hape ke nto bua le lona nakwana ke nto rapela bakudi metsotso e mmalwa fela ke shebile nako mme ke tla leka go potlaka ka moo nka kgonang empa ruri ke naana gore a setlhopha sa batho se bokane ga mmogo go sa balo lentswe kapa o etsa ntho e nngwe kgothatso e itseng kopano e tlabe e sa phethagala bongata ba lona e sa le boeme bongata ba lona bo tshwanetse go tsamaya dimaele tse ngata bosung bona ka moo ke tsotang go ka moo ke shebang mme ke bona e mo le e mong le go nagana ka mono arizona ke a nagana ga ke mmona gape ke tla mo atamela gantle ke tsukutle letsola gae ke kopele molala wa gae mme ke lona bana le dutse mona mme ke mang mme ke kae mo nka kgonang le a tseba ga ke tsebe ke tlale ka ofe gore ke ofe mokgwa o tswa go yona empa eya ke a lerata modimo o a lerata le ena jale ke nagana a ke sa fose a ke sa tshwara lengolo le phoso le robetseng mona ke batla go bala ba korinte ba pele kgaolo ya pele go kala ka temane ya lesomeletso robedi le o bala gape ba korinte ba bobedi lesomepedi lesomenngwe go nka motlhoditheo jale ga nka fumana a nanka potlako ruri mme jale re tla bala le o rapela le o qala gantle teng go bua le lona metsotso e mmalwa fela ka setlhogo se senyenyane
And First Corinthians,
go ba korinte ba pele gaolo ya pele go kala ka temane ya lesomeletsorobedi.
For the preaching of the cross is to them that perish.
Ba ne polelo ya sefapano ke bohlanya go ba timelang. Empa go rona ba bolokehang ke matla a modimo.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise.
Ba ne ho ngodilo hothe ke tla fedisa bohlale ba jwa bohlale ke fetole tsebo ya batsebi le fela.
Where is
ya bohlale o kae na? Ya matla mangolong o kaena mo phea gangwa mehla ena o kaena
has not god made foolishness
na mudimo ha wa ka wa etsa bohlale ba lefatshe lena ho hlanya na
may I quote that again
na nka le bala hape na mudimo ha wa ka wa fetula bohlale ba lefatshe lena bo hlanya na ha o le jwalo bohlale ba lefatshe lena ke eng bo hlanya na mudimo ha wa ka wa etsa bohlale ba lefatshe lena ho hlanya na
For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew
Obani iri ka le fatse le sakala tseba modimo bo hlaleng ba modimo ka bo hlale ba lona
But it pleased God by the foolishness
Empa modimo o ithatetse o pholosa ba dumetseng ka bo hlanya ba polelo ya evangeli Nang ka bala temana yo hape mamedisang
For after that in the wisdom of God The world
bani iri ka le fatse le sakala tseba modimo bo hlaleng ba modimo ka bo hlale ba lona modimo o ithatetse o pholosa ba dumelang ka bo hlanya ba polelo ya evangeli ba juda ba kopa mohlolo ba gerike ba batla bo hlale empa ha ile rona re bulela kreste ya thagisitsweng e leng khupiso ho ba juda bo hlanya ho ba gerike
but unto them which are called
Empa ho ba bitsitsweng ya ile mo Juda ya ile mo Gerike Kriste ke matla a modimo le bohlale ba modimo
Because the foolishness of God is wiser
Ho ba ne bohlanya ba modimo bo fitisa bohlale ba motho le o fokola ha modimo o fitisa matla a motho
And in
Me ba Korinte ba bobedi gaolo nya le shumele metse medi temana ya le shumele motse mong Paulosi wa bua
I am become a fool.
Ha ke thorisitse ke fetuile le watla. Ke lona le ntshusumeditse nteng. Ba ne ke ne ke tshwanela ke ho emelwa ke lona.
For in nothing am I behind in the very chief.
Ba ne ha ke ya ka fitiswa le ya le leng ho mo apostola. Ba fitisa ka boholo le ya ke se eng. Ha rapeleng.
Lord Jesus.
Morena Jesu tlatseletsa mantswe a mmalwa ana bosimbona e leng a bilwe mehleng e fetileng ke Paulosi mo apostola e moholo gore ka hoa utlwa re tle re atle bosimbona ka hoa sebedisa maphelong a rona re tle re fetuwe mosebetsi wa matso a modimo go bopelwa setshwanong seo a kgethileng gore re be o sona O ba re kopa ka lebitso la Jesu. Amen.
I'm going to preach tonight for a few minutes.
Ke tlile ho rera metsotso e mmalwa phirimane ena ha morena a rata ka sehlosa.
That's a very crude, rude a text to take.
Joale ke temana e kgohlaetseng e magenefa ho enka empa ho ke nahana ho tla e hlalosa ka moo ke batlang ho e bua ka teng.
You know,
Le a tseba hona le ntho tse ngata ha kana ka jeno tseo batho ba fetuang ba ilwa ka tsona re ka ibitsa jwalo.
And that expression, if anyone has ever heard it,
me pulelo eo haiba motho a iso yutlwe e bolela motho ya moghelo motho ya ilwang ke mong.
And no doubt but what many of us
mentale pelaelo bongata ba rona re a ilana.
And now I was going
me jale ke ne ke theoha ka strata man Los Angeles kana ko engwe California me ka bona motho ya ile hang ruri a itshwere ka tsela e ile hang.
And he's walking down the street not picketing.
Me a theosa ka strata a sa hlophe ampa a itsamaela thapama. Me ya ba ke tshilela le hlakoreng le leng la strata go bona seo a neng a se etsa. Motho ka mong a hetla ba motsheya ka o mmakatsa ga hae. Ka elellwa letshwao leo a le leketlisitseng ka pele go yena. Me ka gopola o sheba seo motho ka mong a se tsheyang ka monna eno ya ilehang ya makatsang.
And so he was
Mika baka leo o nea ka molemo wa batho ba motsheya ba ne ba motsheya me
but he seemed that
amba sheba hala a boso sela ka mogwa o fapaneng o soselo e gotseng godiseo.
The other smiles that the people are giving was more
di boso sela tsa batho ba banka yena e ka dia motloka.
But he seemed to be satisfied
amba bona hala a gotso faletse seo a neng a sietsa. Be ke taba engata eo motho a ka nahanang ka yona ha motho a gotsofetse ho seo a se etsang se lokile. Le a e ka ba moilwa ho motho e mong ha gotsofetse hore seo a se etsang se lokile a ke a dule ho yona. Mme ha ke atamela monna e monyenyane eno ka lemoha hodima sefubeng sa hae mona hodima polata kapa lebokose ho ne ho ngotswe ke sethoto mme ka tlase e le sa Kreste. Ke sethoto ka ditlhako tse kgolo fa se tlase hotho sa Kreste. Mme motho e mong le e mong a tsheya taba ena. Mme ha monna e monyenyane a fohla a theosa hara ditlase tsa letshwele mme ba etsa jwalo ka hetla ho bona se neng se le mokokotlong wa hae. Mme o ena le letshwao le leholo la potso mokokotlong wa hae mme fatshe tlase hotho jwale wena o sethoto sa mang. Be ka hopola a ena le ho hong mono le a bona ampa a shebala a kgotsofetse ha e le sethoto sa Kreste. Mme ke seo Paulosi a itseng o ne a fetile sona sethoto sa Kreste. Moena Troy wa borakgwebo ba evangeli e tletseng motswalle wa ka e moholo ke mokgabela nama. Yaba o kenwa ke kokwana hloko ya mofuta letsong la hae ka o kgegetha nama ya kolobe tsatsi le leng. Monna ya tsebang kapa mosadi a ka tseba hore kokwana hloko eo e ne e le efe empa e tla o ja e o qete. Ka baka leo ho pholosa bophelo ba hae ba tlameha ho hopoma menwana e meraro mme o na le menwana e mebedi fela letsong le leng empa e sa le raselaga. Mme ho ne ho ena le Jeremane le lenyenyane le sebetsang le yena lebenkeleng la raselaga tlase Los Angeles.
So he kept
ka hona a sa phetse ho leka o tataisetsa le tachinyana ho Kreste. Me a re ne le molutere me ho yena a ipuketse a gotsofetse ha ile mo Kreste ho ba ine ile sitho sa kereke ya Luterane ka mo aneng a ebe ya ka teng. Ha o le jwa le bosiu bo bo mo ena Troy a fumana monyetla wa ho mo isa kerekeng le bitso la hae e le Henry. Me Henry ka se Jeremane ke Henry me ka baka leo ba mmitsa Heine. Le ile utlwe polelo eo a re haini ho ka ba jwang ha o ka ya le nna kerekeng bosumbo. Be a re yalo ke a kgola ke tlaya. Ka baka leo a tšhakela kopano ya mehle ya kgale mo baneng ba tshwere tshebeletso ya thapelo mme a hla a hloleha ruri mme a neya Kreste pelo ya hae. Tsatsi le hlahlamang letatšhenyana lena le inyakaletse. Nako le nako a tsamaye haramo ao fela matso a hae a phametse sebakeng a re ho bokwe Modimo ke a o leboha Morena Jesu. Mme a hulela maikutlo ho bohle bao bohle. Le a bona o ne a fetuile moilwa le totong lohle la bakgekgethi ba nama. Mme o ne a kgekgetha nama a nto qalella ho nahana ka Morena mme a qalelle ho lla a beye thipa ya hae fatshe mme a itsamaele a nyolosa a theosa dipakeng a sa habei ampa a hlalosa lerato ho Kreste hore ka moo ke o ratang Jesus. Le a tseba a ya morao le pele fela Yaba munga hae wa fita mea mwona aeza jena. Homi na kong eo afitang atewa Allah. Me munghadi, asa shoko mele munghadi. One ana hane ka Jesu. Yaba wa tewa matoa hae apamete siba keng. Rikele di tewa maraming ahae hori. Oh, mudimu, kamo ki uratang.
And the boss said, Heini,
me munghadi are.
What in the world happened to you?
Kweza eti inka wena. Are mutie mulie mung ee mulien woshe ubua kayona.
What in the world
wena, Heini.
The little Dutchman
le
said,
oh, lari, oh munghadi are. Khanya humudimu ki pulu sitwe.
He said,
are wente?
He said,
are ki pulu sitwe. Ari kine kia tete tlaase mona missioning o monyinyane le moena Troy Mika ka pholoswa ni Jesu a kena pelonyaka mekina le lerato le lengata
a re
o tshwanetse o bono ete tse se tlhopa seo sa di nati tlaase mono
he said yeah said go
ari eya hore ho bo kwa modimo hore ke lebuwa modimo ka di nati a re wa tsiba ha onka koloi ete wa nka tsila ebe o ntsha dinate tseo go yona tsotlhe o fumana kubu ya malwanlwatlha fela
de
a ke tsebe empa le tachinyana leo le ne le batla le nepile ntsha dinate tsotlhe dinate ke tsona tse e mmataganya mmogo mme ke nagana e le yona ntho e momaganyang kereke mmogo ka nako tse dingwe go mmataganya tswelopele mmogo Joale ho tswa ketelong ya Prescott matsatsing a mmalwa a fitileng ke ne ke shebile lehwatata mme ka lemoga ka moo Phoenix ba nang le ditshingwana tsena tsa majapane mme ba lemme dipalesa mono dipalesa tse ntle moo ga ke sa le moshanyana mono ke neng ke disa dikgomo dibakeng tseo magomo jwang bolesio ka gona diphela ka dinawa tsa legala le ntho tse jwalo
And then I noticed that
there is a reproduction.
And in the desert, I found a tree. And the
tree
was
growing.
And
the tree
was growing.
And the tree was growing. And the tree was growing. And the tree was growing. And the tree was growing.
And
the tree was growing. And the tree was growing. And the tree was growing. Ntho engwe le engwe mono ke santa ka hona o tshetse ngobu ka hara mutu mutu o moholo wa dipalesa ka lehlakoreng ka leng la ntlo eo e arotsweng habedi mme o seng ho hong le hong ke loketse ho tswa ke nosetse dipalesa tseo ha ke sa di nosetse di tlashwa mme di tla mme ebile hape ke loketse ho nka senyanyatsi sa mofuta mme ke dinyanyatsi ho lele ka dinta ho tsona dikokonyana di tla di qeta
And then you go just a little beyond.
Unto fita mono hanyinyane. Maotu ama shume ama raro hutu wa mono. Huna li dipalisa tse miti. Midi miti kante lu hatati. Ni ukachika maotu ama shume ama bedi fasi. Mikari pushwana.
Nothing in the world but just dust.
How little. Kile roli fela. Mi hau meti ho hang.
And who sprays them?
Miki mani ya di fafatan.
See, these in the flower bed. If you fail to spray them,
tsena tse mutu mutu wa dipalesa ha o sa di fafatse wa di nosetsa maseta o ka pa dikokwanyana dinta di tla dija
but the lice can't touch
empa dinta di keke tsa thetsa eo eno hata te mono
and neither does he have to
me haya lokela ho neneswa lo nosetsa tsa tsikaleng
he is a production
ke se bewa sa mupi
this is a hybrid
sena ke kopitso e futswetsweng
and I think At today, the reason Christianity has become to the people.
Mikina na urika jenu bu Kriste bu fetile ba tunati.
Kika
uba rina le sushopa sa kopicho. Misi ba Kriste ba mahonte.
A bunch that has to be based.
Sushopa se luke la ngunenezwa le ufafatwa. Le huri bate ba kwane udula kereke.
I can imagine the best Kina hana kereke apili.
Se uba nemba le sona. Mili iba pise le kopicho ena kajenu.
This would be a
ena e ka ba se bewa se theko e tlase ho se o kereke ya pele e neng e le sona badumedi bao ba gohlaetseng ho modimo ka moya o halalela o ne o sa ba neneketse o sa lokela ho ba phaphata le ba bolela hore o tla ba kenya nthong ena mme a ba kgathala ho yona ba ya ho ye nngwe mme o tla ba etsa motikoni ha ba ka tla mona mme ba tlohela ena ye nngwe ke kopitso e futswetsweng eo Ke ne ke nahanne ka botaki ba mantla ba Michael Angelo ke a gola ba selalo sa o qetela ke a gola ke yena ya stakileng.
Do you realize what that
Na le le lo seo se tshwantse seo sa o qala se ka le tosang sona.
It would be countless thousands of dollars.
E ka ba di ke tse sa balwe tsa di dollars di ke ke tsa fihlela seo sa mantla. Ho ba se sna theko boleng ba sona bo hodimo haholo.
But you can buy a cheap reproduction.
Empa o ka reka kopitso ya sona ka di dollars tse ka bampedi.
That's why people today can't.
Ke ka ba ka leo batho ka jeno ba sa utlwisising. Ho khohla hala ha modumedi wa sebele wa magonthe.
They become
ba fetwa nati.
You know.
Le ya tseba le fase le kena tshobotsing etsipane ho nako le na o lokela ngo fumana nati ho le tsepamisa. Ho nka motho e mong ya kena ntimeng a batla a fapana. Mme ke nati ho moloko ho ke ne ke nahanne tsatsi le le. Ke mang ya ka kgonang? Ke mang eo e se nati ka jeno? O nati mothong e mong.
I believe the world is completely going
Le fatse le kena bo hlanyeng bo phethaetseng.
Did you know it's a time that people can't
Na le atse ba kina kong eo batho ba sa gone ngo a hlula botle le bobe ka pa nete le phoso. Na le atse ba bora dipolitiki ba gone kgetha nete le phoso.
You see him keeping quiet.
Ya ba bona ba thutse mali bana lo votela bibili ka hara kereke ka pa ka hara. Bibili ka hara sekolo. Ha ba tsebe hore dipolitiki di tla phatlwela nnenyefe. Ina hane ha ke tsebe ho join Indiana jwale empa na henya Arizona ke tlolo ya molao bala bibele ka sekolo ke a kholo ho jwalo Indiana hantle ntle dine ha tsohle tse kopane ka uba mo heteni ya itsengwa mosadi a fetotse le nane o lohle
and remember it's against
me le ho pula ke tlolo ya molao bala bibele ka hara dikolo tsa rona tsa bohle
empa
magetho aba dumedi a tsietsa thuto ya bo heteni ka hara sekolo
Dipolitiki
re hloka Abraham Lincoln emong re hloka Patrick Henry emong re hloka mo America ya ka emang ho sa tshotele mo dipolitiki di leng teng le u bitsa niti niti le phoso phoso le na le tsiba hore ba reri ba gone a hlula ene paetseng le ntshela modimo ka pakereke ya bodumedi ha ba tsine ba nketsela efe ha ba gone a hlula pakentsa toka le phoso Ke a tseba bibele ya bua empa kereke ya rona ere.
See people are not capable.
Le ya bona batho ba gone a hlula toka o phoso. Mintho e nngwe le nngwe e gahlano le bibele e fosa hetse. Le ntshula modimo le lokile, mme le ntshula motho e mo le emong ke le shano le gahlano le yona.
And to try to stand now upon a time.
Me ho leka ho ema jwale ho dima e na kong e kang e le ho emela selukileng o fetwa nate ha re bitse emba batho ba mmalwa
I can imagine the prophet
e ka re ke bona mo prophet a nuwe la tsine le holo le ho aneng a phela holona mongwa o mo holo o wa mahlale mo ba ne ba ha di pyramid le di finki
Where they could prove that there was no water.
Mo ba ne mba ka godisa ho se metsi mahodimong ka hlahlobo ya mahlale.
Here comes this old man out there.
Le ke kulena ke lena le tla le re. Pula e tla tsholo ha mahodimong.
Noah was a nut to that generation.
Noah e ne le nati molokong o. O fetwa nati. A re nahaneng ka moshe.
Moses. When he went
moshe. Mohlathe wela ngo faru jwale ka ha re buile o seng hona.
And Moses going
Me Moshe a theola o faro me are Morena unthumile ho ntsha magobana
with a stick in his hand
A tshwere molamo le tsone la hai gahlano le botho le lohulu le ne le hapile le fatshe lohle
Pharaoh and all of his scientific genius thought Moses was
Faro bo hlalemba hai bohle ba science anka Moshe ile nati miliena ile nati ho bona
e
ka re ke bona mo profeta Elia Tsatsi nelo holo la hai mo hlamongwa o moholo wa fashion e tsukuma mo sa akabe le jesebele bane ba buisa le fatshe ka mo hoetsa e sima tsatsing ao le ka di fashion e tsohle le dinthotse o jesebele aneng a batla o di apara le ka mo aneng a apesitse ba sa di botle jwa le ka yena le ka di ferefetsa hai me a itshwere jwalo di fashion e tsa hai ka mo aneng a itshebetsa ka teng
and when some old crank Like a lot.
Memo hlabukutla o mong o kang Elia. O hatanse bae. Mew ema khahlano le shaba sohle bo akabe ne le nat ke hantle
Amos
the Amos mo profeta mo hlake nan Samaria mo hla Samaria ine e ka Hollywood ka jeno ba sadi strate mo aparo mi si ka le bo feba ba phatlalatsa ka mo ba itshwarang ka teng mi ba phila ka ntle ka mono ba dumela monna e ba tla ile bo feba ba phatlalatsa ka jeno hantle ka pela lona Ke ne ke etse sebakeng se seng bosiung bo bong ho fumana ntho e jwa mme bashanyana le banana hodimo mono ba harelana mme ba akana jwale ka ntho eo ke sa e tsebeng
mme
na wa tseba kgaitsedi ya ka hantlentle ke bofebe ha monna ao aka o se ao febile o se mo dumelle ho aka pele o nyalwa
Obani
maro, maro abutuna le botshihadi a molomo. Le a utlwisisa.
And when male and female glands come together, let it be where it may be.
Me ha maro abutuna le botshihadi a kopana. Eka ba kae fela, o se o ferile. Me ha wa tlameha ho dumela moshanyana ho aka. Pele le sira le tlosa sefahlehong sa hao, me o le mosadi wa hae.
Don't do that.
O se ke wa etsa jwalo ke o feba ke o tswa ka maro a botona le botshehadi
o ba
ne monna sa ke monna mosadi a sa ke mosadi molomo o ba ha etswa ka nyi maro ana ba hlaiswa ke o tswa ka nya maro ka ba ka leo e bata e le bo feba ba phatlalatsa hape hohle Sheba ngodi mali sira le nthong engwe le engwe e o le bona e bo hlaswa le u itshwara jwalo Hao makatse ha mekgwa entse inyehla ba ka etsa jwang me ba sisisa senna sa bona hohle ka o akana le basadi ba o molomo ba ntse ba tsiba hore ke bofebe modimo a ke ke a le tshwarela pele le baka me jwale ha nyuluwa moprofeta e moholo e Amose O nkuwa ile yo mwa profeta ba banyunyane ho ba ho sa ngolwa tse kalo ka yena empa ona tshwere lentswe la morena ya ba o sheba ho dima motsi o o inetse dirapeng monna a thatetse basadi ka diphaka tsa hae le basadi diphaka tsa bona di haretse monna Hollywood ya sejwale jwale fela ya ba o theoa a haola le motsi o mia le a baka ho senjwalo le tla timela ine le nat
He had almost declared
a
himself
to be a
John, the Baptist, when he came to the same
denomination
as the
same.
He had the opportunity to become a priest
of his father's
ancestors. But he refused to do it. Because
of the
impossible to the religious world of his days, he was a
nut. When he was saved,
to the religious people of his days, he was also a nut. Because they said, you are the Samaritan, out of your mouth. You are a man.
That was a crazy man.
He was that's the people, your Lord and Savior. No wonder Paul,
Hao makazi Paulo osia kwetlisitswe nke gamaliele ho ba mo priesta ka monyetla ho ba mo priesta e mo holu ka tsatsileleng Metselenya hai e thewela ndamaseka a otlwa ke le selile mo hlolo la mo diela fatsi me a sheba ho dimo ka ha ine le mo Juda abatsi ba hore tupale e ya mo loki yona e teletse ntshaba sa habo pele
ari
o ma morena me ari ke nna Jesu
me
a ha tela thuto ya hai
He forfeited all of his theology that he'd been trained in.
Atela tutabu mudimu aning a topetse dikolo.
Me
a fetwa moreri a tloile ileng wa strateng ine ile nat.
He said I have become
a Ari ke fetwile se thoto. Me batho ba mohopola ane a hlanya a sanke hantle.
He told Festus I'm not man.
Ari ho Festus ha ke hlanye. Ampatsi ba morena.
But to know the Lord in a religious group.
Impa ho tseba morena ho se hlopa sa borapedi.
I hope you don't miss it. To know Jesus this day amongst a religious group.
Ke tsepa le sa tlo e fosa. Ho tsiba Jesu tsatsing lena. Ha re batho ba tlatseng boraperi o nat. Ha e so fetuwe. Nka dula ha ho tabeng ena empakeng. Ke batla ho potakela mola wa ho rapella.
Martin Luther. That little German
Martin Luther. Mo Jeremane e monyinyane e wa mo priesta ya neng a nke se lalo ka tsileleng a se lahla di tepising mea ha se mmele wa Jesu Kriste hona empa e le bohobe bo entse morao mane mea hlalosa ho ba lokileng ba tla phela ka tumelo me e le nate kerekeng ya katoliki ba ka be ba mmolaetse hona Impa ili nati, bampa ba mutuela. Impa afetu anati mulukongo.
John Wesley, in the days
John Wesley, mesenya hora e holo ya mekwa e bodile nya England. Mo, hola tseletse ya Wesley isaka ya fi. Le fatsi le nedi sinyeile, mekwa e bodile e jaleile hohle. Le kereke ya Anglican, ili hole ho tseletse ineng ili siyo. Hwina le mohopolo o mokaka ngwa mo Calvinisi.
And John Wesley come on the scene with us. The word of sanctification.
Yaba John Wesley ufika sibayeng ka ka lentswe la galaletso.
Ho hlwekisa
mekgwa e mebe. A fetwa nat.
Quoting Mr. Wesley.
Ho qotsa mongadi Wesley hang bukenye hae.
He was coming down a path.
O ne a theosa ka tselana mme mona e mongwa kereke ya England. Bohle ba mongka hlanya. Ka hona a ema ka haratselana mongadi Wesley e le mothwana ya satsibisale se khobane sena sa nahana hore se tla mo jabela fela ka baka leo sa ema ka haratselana mongadi Wesley a tamela mme a re ntshwarele mongadi na o ka shuta tseleng ke potlakile mme mo Anglican a re yena ha nke ke shutela se thoto tseleng mongadi Wesley a thetsa katiba ya hae ka Musa a mo kwekwetla are na ke ye ke etse jwalo ka mihla
So you see, that was one who was.
Kahona le abona.
One was Christ.
Ene ili nat.
The other one was Christ. Enwe
ili a Christe. Enwe ili a kere.
So you're somebody.
Kaba kale onati amuti emung lehona.
When the Pentecost.
Mushama Pentecost anafika timendi limanze mashme amashano tefitile ba ilebar. Batu ba uba asanya.
They were nuts.
Ene ili di nat.
That's right. Because.
Hoba, ba ne ba hlola bobodu bo bohle bo neng bo le bongwaeng wa kerehle mo hlaba neng ba fihla timeng empa mapentekosta a entse ba kgutletse hantle mahlatseng ao ba tswang huo ho kgutlela hantle bobodung ba phuto ya bodumedi
Yes.
Le a tseba king. Ho fihlile nako ya nati engwe. Eh. Ho fihlile nako ya engwe. Ke hand.
Notice a nut. Before there is a nut. There is a boat.
Pele nati ka bateng. Ho luketse ho ba le boat e le kana nati eo.
And that nut is threaded to that
boat. Me nati eo e seilwe. Jole ka boat eo. Hai se jwalo ikeke ya lekana.
Notice. All who was treated in the days of
bohle ba seilwe matsatsing a anuwe ba seilwe jwale ka molaetsi wa ge a efangwe
nuwe
nat o ile ba hulela ka hara areka
ho tswa
hore mosehlo wa hao ke seo sehletsweng sona How se hletswe le fatshe ba tla hula. How se hletswe le ntswe le tla hula. Ho tswa hore o se hletswe le hlakore le. Hore o tla latela natife.
But Noah being a nut with the word of God.
Impa nuwe ka uban nati ka lentswe la modimo. Nati ho mongwa wa mahlale le ho mongwa wa boraperi a re nga phila ho ona. A hulela bao.
Amen.
Ba batla ngo pholoswa ka rekeng. Amen. Ba neng ba rerilwe pele. Boutu e entsweng pele ho nate. Boutu e tshwanetse ho sehlelwa nate.
So Satan, he has some bolts and nuts too.
Ka baka leo satane, o na le di boutu le di nate le. Di boutu le di nate tsa mmuso wa lefatshe lena. Faro ine le nati e kalo hunuwe kapa humu she hakalo ka mushe ine le yona ho faro faro ka malepa a hae hohle a science a huletse sechaba ho yena
by being a nut for God
nuwe ka ho ba nati ya mudimo a hulela kereke le fatse na pallo
depends on which way you're thrown ho
hore o sehletswe le hlakore lefe
he pulled the church out of Egypt
Ansa kereke e gepita jale ka nuwe ansa kereke le fatseng ya arekeng
Moses pulled the church Moses
hula kereke e gepita ho ya le fatseng la mudimo la pallo Jesu boletse jale le hlokomele dinati tsena le di boutu e hlile di a tswana limpe le shebe mo sehlo fela Matheo mashabe ya metsimine mashabe ya metsimine o itse ho ka thetswa le bona bagethwa jale Ma America ohle e ka tsala le fase lohle la borapedi bo hlophisitswe di hloka nat Methodist Baptist Presbyterian di khalani hohle ka sena sane lintwa yohle ho mika nthi tsohle di sehetswe bouto ile nngwe ka baka le modimo o di file bouto ho ba rumela nat le khotla le lefatshe la dikereke
That's right
le tla ba hula le ba kopanye mmo ke hand Ihlile le tla ho etsa le tla ba hula le ba kopanye mmo le khotla la lefatshe le ya tseba hona le ha se khale ya holomone ha o letho le ka hlahang le baka morero o le sio basadi ba batla ho tabola diaparo tsa bona ba ne ba batlile wa para marigo a magutshwane ba ne ba batlile inne ibe di thwa tsa kereke ba ne ba batlile ho apara dikini tsena tsohle ka pa le dibitsa eng ba batla ho etsa jwalo mme inne ibe di thwa tsa kereke Ba batla ho eletsa ho hlaba ditlatse le ho tantsha. Ho rapela, ke ho rapela ho. Jwale hola ke na le nako, benka le pakela ho. Ke bo rapeli ba diabolosi. Ho tantsha ka mokgwa o lo etsa dintho tseo. Nka le pakela yona mafatsheng a ba heteng. Ba batlile ho rapela. Ba ntse ba babaletse ho paki ba bona. Mme ba nne ba duli kerekeng. Ka baka leo, modimo ba file nate. Tse pedi kapa tse tharo tsa tsona. E nngwe e bitswa Elvis Presley. E nngwe Pat Boone. Le any for ba ka bina di fila le ntwe engwe le engwe sile ni ane a ipulele ile mo Christ
so not it's not threaded to the word
get not ha ya selwa le ntwe hand
now
jwale ke itse ke tla be ke qetile nako nya halofu ya hora impa mamela le fatse le batla nati diabolo se u hlokomela hore ba ifumane ba se ba sehletse nga yona
but while the world is being threaded for a nut
Impa ire le fatse le sa sehletswe nati hona le se hlopa se bitswa monyadu se sehilo le sona huri jole ka hakie me mona mudimo tla ba rumela na e tla hula monyadu wa e montse tsinye o ena ho kena ka plus fa tla sa mudimo
it'll be a word threaded nut
e tla ba nati e sehletswe lentswe
a critic A few days ago said to me
Moseu lima tsa tsing a malo a fitileng o ile a re ho nna tlase Tucson
He said
a re wa tsiba ba tlo mba ho etsa nati me ba ba mba ho etsa modimo ka re be ho ho ntse ho itoketse ka tsiba hore o le ka ho ntse o lla le ya bona
He said people think
a re ba tswana na hore o modimo ka re be fela ke le ke tsiba hore batho bana ba sa itse jwalo empa ka ka tsiba hoba o na sa itlusisi hoba ane a le ka nqane ho le tlalo Ya bon. Ka baka leo ke tsiba hore ha gone a sa itsebe. Ha o le jwalo ka re ha e hole a holo le ntula modimo ha kire. Le ya bona ile fela homo. Ile fela homo tsirisa hore ha re ala hleya re re tsiba mo re emente. Re tsiba mofuta wa di sale tse hore di hlomileng le hore ho ne o foka moya wa mofuta ofe. Re tsiba se o mosehlo wa rona o le nsona le hore nati ya rona ene e lefe. Ne re tsiba ka mo re emeng ka teng. Ka re ha ikhahlano le lentse la modimo ha kalo ha kire
I said remember when God was sending Moses down
Ka re hopo ha modimo no ruma moshe tlase bana ba Israel modimo ile etsa moshe modimo ke nne
and made also Aaron
le o etsa hape Aaron moholwane wa hae mo profeta ke nne
all the prophets Jesus said were gods
ba profeta boshe Jesu witse ine le midimo motho ke nnete modimo o ibua jwalo
listen
mamelan lentswe le o re le rerang le lentswe le o ke le rerile ngo seng hona modimo o ipatile ka mora matlalo matlalo a ditsidi modimo o ipatile ka mora letlalo la motho le ya bona ke seo a se entseng mohla modimo o ne o pepeswa lefatshe o ne a ipatile ka mora lesira ka mora letlalo la monna ya bitswang jesu o ne a kwaetswe a bile a ipatile ka mora letlalo la monna ya bitswang moshe mme e ne e le medimo e seng medimo empa bona e ne e le modimo modimo o le mong ampa a fetola maski wa hae fela go etsa ntho e tshwanang nako le nako go tlisa lentswe lena le ya bona modimo o e sebedise ka tsela eo wa tseba gore motho o tlameya go bona ntho e nngwe go jalo ka o ye mong le e mong wa rone ya tswetsweng lefatsheng jale ka ga ke le boleletse go seng gona go ne go se motho ya tlameileng go sala moshe morago go kena ka mono modimo ga o sebetse ka ba babedi o sebetsa ka le mong ka metlha go se motho ya tlameyang go etsisa moshe e ne e le lefu lefu la nama go leka o mo etsisa go kena le ena ka gara topalo eo ya mollo ka baka leo batho botlhe ba etswa ga o a tswalwa jalo go phunyeletsa o kenelela ntho e motlholo eo empa modimo o beile ba bang lefatsheng go mo emela jale ka lengosa le tswang go ena
And that ambassador is ordained of God.
Milengusa le o le kgethilwe ke modimo go kena ka hara ntho e kgolo e mohlolo.
And discern and bring out things.
Le o senola le o tlisa dintho tsa o kelo le ya nama e sitwa ngodi o tlusisa.
It brings out the mystery of God.
Lentsa sephiri sa modimo go lepa dintho tse e leng teng le dintho tse neng di le teng le dintho tse e tlang.
What is it? God. God,
modimo modimo ka morao ho matla letlalo la motho hantle ya holo Sam Connelly o dula Tucson o na atle hang mona dilemong tse ngata tse fetileng mo le mong ha dikit mme a fola a jewa ke alsa e manganga dilemong tse ngata ha ke ne ke tswa ho etla e fetileng Sam o na ena le lejwe le ngaka e ikgethile mono mane Tucson ileng ya lehlahloba le lekana le mmabole ka moholo wena Sam Connelly bongata ba lona mona bo a motseba o tswa Ohio ya ba o ya ngake mme a re Sam o itukise veke e tlang ke tlile go ntsha lejwe leo matsatsi a mmalwa go tloya moo a re na lejwe leo le ka tswa go nna ngaka gathwe a se ntho e ka e tswang lejwe le leholo haholo ka baka leo ya mo kenya koloing ya mo isa hae ya ba waletsa a re ke batla o tlo o nthapelela moena brena gobaneng a ile a mpitsetsa ntho e kang eo ya ba ke kalelela go mo rapelela ka re Sam ke go rialo morena lejwe le tla intsha ka bolona mme o seng go latelang a ya go ngaka a nkile lejwe mme a re ngaka ya re mong ga di-Connelly ga ke utlwisise e etsaetse jwang a re ke modumedi go modimo mme modimo o ntsheditse lejwe a le tlosa go nna monna a batla a sa e dumele ngaka ga kalo fela ka a ne a batla a sa dumele ka lethopa gadi leo le ile la nyamela lephakong la mofumadi wa ka le tseba ka lona le ya bona ka baka leo a re dikgweding tse ka bang tshelela tse latelang e le motlhomong tse tharo dibeke tse ka bang pedi tse fetileng kapa dibeke tse tharo tse fetileng Sam Connelly o ile a futuelwa ke lefu le bohale la pelo ga ke tsebe lebitso mothapo kapa ntho e itseng e kwalang pelo kapa e leng gore ke eng e kotsi yaholo e keke o keke wa iphonyowa ka moo ba bolelang ka teng lefu la pelo le pelo ya hae ya thibana ya ba ditho tsa hae di a ruruwa goo matatailane a hae a neng a le matenya go feta tlhafu ya hae godimo mona nokeng ya hae ka baka leo ba mo isa ngakeng ngaka ya re mo iseng hae ka kgotso kapa sepatala Sam a re ga ke batlo ya sepatala gore mo iseng hae le morobatse moalo mme le seke la sisinya tlho ya hae letso kapa leoto ka dikgwedi tse tsheletseng gore o ka nna wa šwa motsotsong ofe kapa ofe ya ba moina Norman wa letsa mmera ya teng bosung bo go bona moina Sam mme ga re rapela mme le morena a bua Neba o seng o latelang semo ya ofensi nyangaka a phamisitse maoto a marikho ya hae a ema ka pelanaka a bari ntshebe ngaka mingaka ya ntong o fitisa tlasa cardiogram me yare ha ke utlwisisi sena hore kgutlela mosebetsing a re o setho sa kereke efe a re a ke setho sa efe kapa efe o tsona.
He said you can't
wa ba mo Kriste o se setho sa engwe ya diphuteo tsa bodumedi o le o loketse jwalo. Re ya bona ke pheto se o ngaka ine se tsiba.
Sam was a nut to him.
Sam ine le nati ho yena. Le yena ile nati ho Sam ka ho botsa potso e jwalo.
Then what happened?
Ya ba ho etsala. Sam a tla mi hare nka ring ho motho ya mpulela dinthontse ka ntse o moena Brenda. E re ho bona o setho sa kereke e lengwe ho mme yona fela ha o ngodisi ho yona ha se phuteo ya bodumedi o tswalwa ho yona. Mofumatsana dikgweding tse ka bantshelela tse fetileng o ne a itshitlele sefubeng sa kgaitse dinome ke lebala lebitso la hae. Basanyana ba batle haholo ba dilemong tsa bo 30 yena le monna wa hae ba ile ba arohana mme a tshwarwa ke leukemia.
And she had been in such a condition.
Me ale maemong ao ane abata sa khone lo sisinya. Me tetello nyampe fala dingaka tsa batsa moroba tsa mwalo. Me dingaka tsa moetela u fihlela nako e fihla. Ba se ba malletse laboraro le hlahlamang o tla ba shwile ka laboraro. Me mufumari Norman a motsosa mwalo me a motlisa. A bile a tlamile o motsietsa stulo. Me ya re mothona eo a sadutse mono a wela pele le ka sietse a pudufetse hona letlalo le setlefaditswe ke mofetse leukemia ka re tshe nka o rapella kgaitsedi mme yena a le ka o bua gape le dikele di leketla mahlong a hae a re ka re nao mokreste a re ke momethodisi ka re ke o botsitse gore o mokreste na. Yaba ore o bua ka o ba setho sa kereke ya bo Kriste na? Ka re tshe mofumahadi ke re na o tswetswe ke moya wa Modimo mme o rata morena Jesu. A re be e sale ke le setho sa kereke. Ka re ha Modimo ka o dumela o phela o ka ntshepisa o kgutlela ho nna o be o ntumelle ho supitsa tsela ya morena ka o hlaka o feta. A re ke tshepisa Modimo ntho e nngwe le e nngwe ha ka baballa bophelo ba ka ke tla mosebeletsa.
Just then a vision come.
Nakonyona ye o pono ya fihla hore horialo morena. O seke wa ithobisa. Tabula thipa ya hao ya lifu. Letsatsi ka morao ho sasane. Mo ile manta me atla shwa laboraro. O keke wa shwa. Sonta se fikileng veke ho kala sonta sena. Ke ne ke dutse le yena ka phapusing yaka. O eke ditse dipondo tse 30 le ho hondi ngaka di buletse. Ho sa fumane mohlala le o mong wa leukemia kae kapa kae.
And she wanted to know.
Ni una ba tle o tsiba ya ba ke muisa ya kolo ba tsaka libitso la Jesu Kriste ga tampinya morero o nosetsang.
Away of the Lord.
Tsela ya morena.
Might be a nut. But if I be lifted.
Ikabanati. Impa. Impa ha ke nyulwela ho dimo ke tla hulela bohle ho nna. Ke le ka etela ho dimo ha moshanyana ya na hatisa di tape mona. Leo Messia. Una le sibaka sa trailer. Mme ke ntse ke rapella batho ba itseng ya ba ke rapella mofumahadi e monyenyane ya bitswang Loka ke ya kgolwa mme o kile a tswa di-operation tse 14 tsa mofetse le dingaka di se di moteletse ho shwa. Ya ba wa rapellwa a bolellwa a keke a shwa empa o tla phela ebile mohlala wa yona ha oyo kae kapa kae le ka baka la ho lelapa labo la ba 28 le ne le eme mono ho pholoswa le ho tlatswa ka moya o halalelang e ka ba nati empa e hulela batho bohle ho yena e leng ba batlang ho tla e sehlilwe jwale ka lentswe le bona seo ke se bolelang. Ke tshwere lengolo le keneng maoba le robetse hantle morao mono faeleng. Ho e tla e fetileng letsholong la ho tsoma kapa selemo se fetileng nako e ka etsang selemo e fetileng mme moshanyana wa moindia ya bitswang Oscar eo re tsomang le yena hodimo mono mmileng wa moholo moo lenyelo ile morena kana ka le bolella mona ke tlatla le karibo eo le biri e putswa le ya e hopola bohle. Ya ba moshanyana eo itse ha ke kena a kena ka tenteng selemo se fetileng. Mitse ha bat ankopa ho kopa hlonolo fatso o ile a rola diatlana tsa hae o ne a palame a rola diatlana tseo a bile a itukisetsa ho tswa e le mokatoliki a sa batle ho kena kenana le yona ka letho Eta e fitileng ha ne a khona o ne a me pilaka mo hlammae a dutsi morao mono a bala wa ke lifu la pelo o ile a re na o keke wa khutlo wa morapella ka khutlela ka ara mo khorwana ona wa ma India mono mete embohle batela meno hari mena a iswa a sa khone le u bua lentso le leleng la senyesimane ya ba moya o halang o thewa o bile o bolella mme ka toloko moradi wa hae seneng se etsaetse ke tswa ene e le sona e sita le o bitsa lebitso la hae le o bolela seana le sona le morabe o ana tswa ho ona le ka moo taba ena e neng e tla etsala ka teng ya ba mme o fola hanghang mme o seng ho o latelang ha ke kgutlela ho ya ba bona ha ke palama ke tswa ke kgutlela morao o fumana nku ke bao ba ne ba dutse mono bohle yena ka hohle a palama a kgutlela morao ho fumana nama e omositsweng ya musi ya ba ke re mabane bosiu ha ke rapela ke ile ka re ntata rona ya mahodimong ka re Louis kiki e ne e le thapelo ya katoliki bohle la kalelela ehlile ya ba ke a lesia mme ka re jwale ke tla leboa modimo fela ha re thothokise dithapelo re a rapela a re ha re sa le makatoliki
She said,
"We believe.
We want you to take all of us to the
Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost.
We want the Holy Ghost.
We want the Holy
Ghost. We want the Holy Ghost.
We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. We want the Holy Ghost. Ho tloela dipere tseo tsena fela dibiri hona le di grizzlies tsena ta hakana di se di jile dipere tseo hona jwale mme a sa gaotse o ema pelaka ya ba busubo bong ore nanka o kopa ntho engwe ka re e hore moena Brennan rapela modimo modimo a ke yang khutisetsa dipone tsaka ka re bat o itse biri e di jile
Brother Brad,
to me na Brennan, kupa mudimo, mudimo aki a khutsetse Oscar dipone tsa hai, ka re dumela se Oscar, ari ke a dumela, mudimo foriste mewaka, mudimo u jwetse mo biri e leng teng, mo le tsholo le leng teng,
that God, no where game is, no where
mudimo ya tsiba mo le tsholo le leng teng, o tsiba mo dipere tsa ka di leng teng, le ya bona.
A year ago,
e ka ba selemo mo hlakine ke ne morao mo ne fresh sauce man. Ya tembu simbona, Billy Paul morawaka. Moya o halang o ile wa theoa.
I said Oscar.
Kare Oscar, o ka fumana dipone tsa hao. Di tla be di emi haralehlwa. Mongolo ke leo mo le robetseng teng o ngoletse veke e fitileng. Mme ke le fumane ka labohlano ha ke kena mona. Le robetse hantle mona ka hara file hona jwale.
Brother Brown. Oscar, fine ponies. Standing in snow.
Wina Brennan. Oscar o fumana di pony di emi haralehlwa. Hore di pitse jwang ha motho ya tsebang. Mono mo shanyana kana go ene ya selimo Phupjane. Bona le lehlwa le lengata ha kana. Ho sana le lehlwa la maoto a mashume a mabedi kapa a mashume a mararo. Le di tetseng hare. Di pitse jwang mo Maria hohle. Ka ra gohlo yena. Oscar ka ya ho tsona a ruetse di eta tsa lehlwa. Empa e hlile a keke a ruetsa pony ya haidi eta tsa lehlwa.
But he found
impa di fumana ho latela lentse la morena e ka utlwa hala ile nnati a ko e dumela hang fela ho tswa hore mosehlwa ha o jwang jwale ke ke a dumelana le mosehlwa ke reke ya borapedi e ka dumelana le mosehlwa lentse impa hona le batho ba itse le fatshe ba dumela lentse leo ho tla nka nnati ho phuthela monyadi eo le o montsha mona e se ile ho ba monyadi wa le monyadi babang
God is one and the word is God.
Mimu dimu umu, milenzu ki mudimu.
It'll have to be threaded with
Ita lukela ho sehlwa ka lentse. Mile tla hula munyadu wa le montse dikereke ntsena tsa borapedi.
Ya
o ne a batla ho ntseolla.
You know it reminds me of
Le a tseba eng khopotsa ha ke bua ka yona tjena ho seng hona. Mudimu o ipatile ka morama tlalo letlalo la motho.
A little story and then I'm
Palenyana me jwale ke akwala ke mo hawe ke le tshwareletse mona metsuye ka ba mashume a mane le metsuye mehlano jwale
is a home Christian home
hona le lelapa le lapa la bo Kriste me hone ho ina le
ke
le ka iphetela mo somi eno
ni
ka lapelena ho ina le bana ba dumela ho modimo ba ina le mushanyana mono empa ona tshaba se fefo haholo le hadima o a tswele lifu a mathele tsa ditafule hohle ha le hadima le tsekema ha o le jwale bosubo bong ha fika se gola kwana plasing ile mo ba ne ba dula teng me di fate di tsukea le hadima le tsekema bosubo ntse bo rwalelana me a re junior hore jwale junior nyolwela ka udimo o yo robala ha tu jwale o se ke wa tshaba nyolwela ka mono ka baka leo junior nyana a pere di pijama tsa hae a nyolwa ka di tepisi a hetle morao a se a batla holla a pakama a le ka o khalea a gurumetsa hloya hae a sa gone o robala le hadima leo le tseke mapela festere ka baka leo a re o mama hore tlokwane o robale le nna
Well, she said,
"Be our junior. How little let our shopa. They had him all the cake on Sakoti. Arimpa, mama. Kokwano Robalina.
So the mother went up the stairs. Kahona,
man, you are the deputies in Mia Robala Mualoli, junior. I high.
And she said, Junior,
Mia Junior, Ranyana Waka, Melbata Obulan to him.
She said, Junior, we are
junior. Rila Palabu Creste.
We believe in God.
And we dumela hore modimo o re sireletsa dikgole. Re dumela seo.
And we believe that.
Mme re a dumela hore modimo o hlokomela bao e leng ba hae. Mme a re ke batla o dumela seo, Junior.
That don't be a scared.
Oh, o seke wa tshaba. Modimo o na le rona mme o tla re sireletsa. Junior a habe ya makgetlo a mmalwa. A re, Mama, ke dumela ho le nna. Are impa hale hadima leo le haufi ya kana le festere ke rata o phopoletsa modimo o apere letlalo ho ona
think that
ka ona ke nana bongata ba rona batho ba hudileng re nana jwalo modimo o apere letlalo ho ona modimo o apere letlalo ho ona e ka utlwala e le nnate ho lefatshe impa e hulela batho bohle ho yena
let us pray
ha rapeleng
heavenly father As the little story that I'm holding on,
keep piling on that we pick her, make an accordion, dear Talagam Rero, make it, yeah, Hoshai to come away link at thing, empire you to suck up poor Eshai link Ion.
So we thank thee tonight, Lord, that
Cabacaleoria, Olevo, Abusumbona, Morena, Hailemo, Mudimu, Akaika, La Cahorona.
We're thankful that there was a propitiation made.
Relevo, Cabacala Peku, and
the blood of the righteous Ayalukiling.
Jesu yena ine ile botlalo ba modimo botlalo ba modimo na meng mo wa ile ngatela bophelo ba hai ba bohlokwa ha bo amuwa empa abotela ka bomo
that we might enjoy him in the fullness
Richard nate felwe ke yena botlalo ba botempa hai ka ganya ya shekina e o aphetseng ho yona gore me ya rona etle halaletswe ke madi ao gore moya halang o moholo ka boyena a tle a he ho rona
and we become teachers prophets
mere be ba ruti ba profeta le jolo jwalo batho ho ba morena ba hlokang dineo tsa modimo
god himself manifesting glowing out
modimo ka boyena a bona hatsa a bone sa dineo tse kholo tsa modimo
ponche
ya mongwa ona wa sijwale jwale
umme
pulelo e gohlaetse morena ya o ba nate mere ya tsiba hore tatsi lena kana go tseding ya batle yana go ke o le fatse le kena mphirikano ka mo kereke eleng ka teng ka jeno u ingodi sa dikereke ntse ntsha fela le diphute ntse ntsha tsa borapedi
mme monna
ya tlanka lentswe o nkuwa ele nate motho ya sa nkeng hantle jwale ka paulosi moapostola e moholo yana rupeletse go ba moithuti wa thuta bo modimo moprista
And yet he said he became a fool.
Le ao le jwalo a re fetuile sethoto bakeng sa ganya ya modimo.
A hlubua
thuto ya hae hore batho ba tle ba go mamela mantswe ya hae a maholo a bentsitsweng. Mme o boletse a sa ka tla ka dipolelo tse kgahlang le bohlale ba motho. Tumelo ya bona e tle thewe go tse jwalo. Ka mo kereke e fetuetseng tse jwalo ka jeno jwale ka ha profitile. Ka morao o tsa mahaka diphiri di tla kena di sa qenele mohlape.
But he said he came to them in power in manifestations of the Holy
Empa ar utlile ho bona ka matla a diponatso tsa moyo halang tumelo ya bona e kethewe ho modimo ntate a fetwa sithoto le fatsing ho tseba Jesu re jwalo ka jeno morena bona le batho ba dutse mona ba nkuwa ba hlanya
ho ba
ikemiseditse ho tshepa modimo pholiso nya bona ba kentsa pheletso ya bona ya bo sa feleng
Placing their reputation at stake.
O be a siriti sa bona kotsi ka o mogumamela.
Thanking him, praising him. Given
ka o molebo wa ho mororisa ho lokolla me ya bona ho khumamela modimo ba nkuwa ba hlanya.
But you said that the
empa o boletse hore ebuthoto ba modimo ha re fela re le dithoto bona bo le matla bo bile bo le bohlale o feta bohlale ba motho o ba motho ka bohlale ha ka tsi ba modimo empa ka botlhoto ba pulelo ya evangeli ho gahlile modimo ho pholosa ba ka pholohang re a rapela modimo hore moqadi e moholo wa lentswe lena ha ke atle bosung bona mme a fodise bakudi ho pholosa ba lahlehileng.
We asked it in Jesus' name. Amen.
Re kopa ka lebitso la Jesu. Amen.
I am lightning.
Ke tshwantsha modimo. Le tle le se ke la ferekana ke seo ke se buileng ka jeno.
God is a great
modimo ke taimane e kgolo ra bo sa feleng.
And when a diamond
me ha taimane e ntshwa majweng a maputswa Afrika. Nkile ka etela merafong mme ka sheba ka hara boholo. Ka moo ba sebetsa ntho ena mme ba ntsha taimane ka moo di fetang sethuaking mme ditaimane tse kgolo tse putswa tsa mollo ditaimane tse ntsho di a tswa ga di na sebopeo se sekalo sebopeo se ikgethang empa e le lejo le leholo fela mme hantle ga di na mollo ho tsona lekgathong leo empa e le taimane lejwe le kgidikwe le entsweng pholatsi bongata ba tsona empa taimane ena e tshwanetse ho sewa jwale ho kgahlano le molao ho ba le e sa sewang e tshwanela ho sewa mme jwale o tlameha ho fumana setlankana sa moo o e rekileng teng ho ba di ja dimilione tsa didolara mme ke bapisa modimo le taimane eo jwale taimane e sewa hore e tle e tjhabise se ka hara yona mollo o ka hara taimane mme e tlameha ho sewa ka mokgwa o mong le o mong o itseng sebopeonyana se se ne se seng se itseng dikgutlo tse tharo sea taimane dikgutlo tse tharo mme lesedi le tjhabelang ntho e kgutlo tharo le tla hadimisa mebala e supileng le ya bona ho etsa mebala e supileng mme jwale le lemowe modimo o ne a hlabelwe dibe tsa rona a ba a tetikwa ka baka la makgopo a rona le ya bona a sewa a tetikwa taimane e kgolo eo gore ka yena ho tle o hadimiswe dineo ho kereke.
And it isn't the light because the light
me ha se le sedi go bana le sedi le tshwanetse go khutla ha le tsatsi le sa e tshabela mo e se ile nteng empa se kotana ka seng se tswang ho phatsa eo ha se lahlwe se a sebediswa bongata ba tsona di etswa di nalete tsa Victrola
and those needles bring forth a spin
me di nalete tseo di a hlaisa tse repotsweng taimaneng di utola mmino o kwaletseng ka hara rekoto. Le ke a tshepa le bona seo ke se bolelang. Phatsa e tswang ho Kreste, neo e tswang ho Kreste, e bewang hodima Bibele, e bolella modumedi diphiri tsa modimo tse patilweng. O tseba merero ya pelo, o tseba motho e mong le e mong, le dumela seo. Taimane ke ke yare, o bona seo ke leng sona, ke seo e tswang ho sona. Taimane ke taimane tjena ka hobane e tswile ho taimane.
That's the way the gifts of the Spirit is or to the person.
Me ho jwalo le ka dineo tsa moya e ho motho. Ke karolo ya taimane eo.
It's sent and been brought down.
E rumetswe me hlaisitswe. Ho etswa neo ho hlalosa ho rera ho ruta. Bona le dineo tse hlano tsa moya ba apostola, ba profeta, ba ruti, ba disa, ba evangeli. Me tsohle di molemong wa ho aisa mmele wa Kreste.
And just as sure as there's teachers
mme ruri jwale ka ha ho ena le baruti badisa e ka kgona ho be le baprofeta re tseba seo mme re a dumela hore modimo e ka kgona a bonahatswe tsatsing la qetelo hara batho ba hae ho peo e kgethilweng ho latela bebele ka sebopeo sa moprofeta taba eo e dumelana le lentswe hantle ha se hore motho ke modimo empa neo ke modimo le ya bona mme ke yona nalete eo. Jwale le mao la kotwana le ka sitwa ho letsa rekoto eo hantle. Nalete e tlwaelehileng ya ho roka e keke ya ho letsa hantle. Empa taimane e fetisa ka bokgabane. E o ntsha o hlakile. Nalete e ntjhotjo ya taimane. A modimo bosiung bona. Rekoto ya bophelo ba hao e leng hore ho phoso ka wena keng. Sohle seo se lakatsang ho modimo.
May the great master who holds the needle in his hand, may he put it upon your life.
Among adie mo holo ya tshwere nalete letsong la hai, ake ai beo di mawo pelo ba hao, le hore senolela seo le mmona ka sona seo se batlang jole re tla tseba hore o teng mona ntate ya mahodimong o ke o fane ka sena pele ke qala ka mola ona o rapella ga ke a ikemisetsa ho etsa sena empa na o tla se etsa batho ba tle ba tsebe mohlomong ho na le baeti ba tlo o rapellwa mona ga ke ba tsebe empa wena wa tseba mme paulos o ne a re ha o bua ka dipuo mme o se motho ya fetolang kapa ya fanang ka kgothatso batho ba tla re le yahlanya empa ha e mong a profeta a bile a senola se pelong jwale ba tla re ruri modimo o teng hara lona go ke go ba jalo gape modimo goreng ena e seng e feta o e tshepisitse mme o tla ba jalo ka lebitso la jesu kriste amen jale ke a ipotsa go na le bakudi ba bakae ka mona bosung bona ba leng teng mona kapa na bidi o ntshitse dithapelo go na le ditlankana tse ntshitsweng tsa go rapelelwa di teng be ke gola motho e mong le e mong ya kulang a tshwere setlankana sa go rapelelwa empa ga ke tsebe seo se ngotseng godima sona ke naana o mpile a ofa setlankana fela o ka ngolwa seo se batlang godima sona na go jalo nka setlankana fela o ka ngola seo se batlang godima sona ga ke le tsebe ba bakae mona ba tsebang gore ga ke le tsebe mme le ga o le jalo le ya kula mme le ka bua tjena seo ke utlwileng o se bua ka jeno modimo ka morago go matlalo modimo ka morago go letlalo la motho a ikwaetse empa ga le na le matlho a moya le ka bula la ba la mmona la bona gore ke mang mme le dumele taba eo jesu o itse a dumelang go nna mesebetsi eo ke etsang o tla etsa le ena o tla etsa le e mengata go ena ka gobane ke ya go ntate jale ga le dumela ka pelo yotlhe ya lona ke ba bakae ba kulang ka mona lebile le tseba gore ga ke le tsebe le tseba se phoso ka lona phamisa letsola gao fela ore ke ya kula ke na le tlhoko ke ba bakae ba nang le ditabatabelo pelong tsa bona ba sa kule bampa ba ena le ditabatabelo le a tseba keng o lokile gao motho eo ke mmoneng ga e se ba phamiseng letsola bona jale ga ke tsebe ke tseba monna eno ya dutseng mona ruri ke moena james eo mme ke a golo yane ke gaetse di james moena ben ke a mo tseba difatlhego tsa lona fela ka nako tse ding moena ya nkang ditshwantsho empa ga e le motho e mo morago mona kae kapa kae fela ke phepetsa mona godima motheo le go kwaleng ga molaetsa ona na le a tseba modimo o tshepisitse taba ena e tla etsala matsatsing a qetelo o entse tshepiso le a bona jale nka sitwa go etsa hatsa le a bona nke ke ka etsa go ke ene ya tlameileng go etsa go ke ene ya etsang e se nna empa ke dumela go ena go seng jalo nkabe ke sa ema mona ke le bolela ntho eo ke neng ke sa dumele go yona jale le rapele mme le re morana jesu ke rutwa bebeleng gore o moprista e mogolo gona jale yaka angwang ke maikutlo a rona ga ke tsotelele mo o le leng teng mme le re fela ke ya go dumela mme ka tumelo ke dumela seo monna eo a se boletseng ka jeno ke seo lenyelo e leng poleletseng sona ee tsa batho ba dumele go wena mme ga ke bolela lentswe la modimo ga se go dumela nna ke go dumela lentswe ga e sa dumelang le lentswe jale le seke la e dumela empa ga le dumela gore ke lentswe jale seo e ka bang sona fela o rapele o be o dumele le o bona ga e ba a santse a ka senola se e ka gara pelo mme mang le mang o a tseba gore bebele e boletse gore lentswe la modimo le bogale go feta sabole e leoditseng ka nnatsepedi mme le seno la megopolo le merero ya pelo aborama o tsebile jalo eo e ne e le modimo ga a ne a kgona go bolela seo sara a ne a se bua morago ka gara tente seo a ne a se naganne ga a ne a re ke tla o etela ya ba sara o nagana pelong ya gae go ke ke ga ba jalo jale ke itse o mona go le fodisa le naganang ka yona ga le ka dumela fela jale nke ke ka kgona ga ke na mokgwa o itseng o ikgethileng ntate ya magodimong o tseba seo le ya bona ke loketse go e bona fela mme seo ke se bonang ke a se bolela mme seo ke sa se boneng e tlile nke ke ka se bolela empa e sa le modimo ga kalo fela na go go tla tutisa tumelo ya lona ga ka e etsa go rera ka tsela eo go batla go ntatlhela ka thoko o se o kae empa o teng mona ke utlwa seo bona monna a inamisa tlho ya gae gantle morago mona mosadi wa ae o dutse pela gae o a rapela le ena gantle mona o na le ntho pelong ya gago Mosadi wa hao wa rapela.
Got a burden on your heart.
Ona le morwalo pelong ya hao ke bakeng sa matsala ao ke hantle.
You believe God can tell me?
Wa dumela modimo a ka mpela se phoso ka matsala ao?
I don't know ya. We're strangers to one another. Is that right?
A ke o tsebe ha re tsebane ho jwalo na?
You believe God can tell me what's wrong with her?
U dumela modimo a ka mpela se phoso ka yena?
She isn't here. I see
her. Ayo mona ke a bona ke hole a holo. O ka botshabela ho mona. O a hayo ke hantle.
She's suffering with a blood.
O tshwenwa ke maemo a madi.
Have your wife to take that handkerchief there. She's crying on place on her. Don't doubt.
Ere mo fumadi wa hao anke sa ka tuki eo. A ntsalela ho yona a se be o di mahai. O se ke wa belaela o tla hlapuelwa. Le dumela seo.
Here's a little lady sitting right here in front.
Mo fumatsa na ke yena o di tshe hantle mona ka pela ka o ntsalla. Ona le se phoso ka ngwana ha ke tsebe.
No, it's nothing wrong.
Che ha o phoso o mpana le tlhoko fela.
She's desiring to receive the baptism.
Ola ka tsa wa mwela kolobetso ya moyo o halalela ke o rialo morena. Dumela ngwana o tla e amohela. Ke hantle o sike wa belaela.
Here's a lady sitting out here on the end of the row.
O fumatsa na ke yena o dutse mona qetellong ya mola o ntse a rapela.
I'm a stranger to her.
Ha ke mo tsebe empa o khurumeditswe ke le rotho.
You had operations.
O kile wa etswa di operation. Ha ba re sa tsebane ke a kgolo.
I don't know you. You don't know me. Only just maybe hearing him.
Ha ke o tsebe ha o ntsebe mohlomong utlwe tse ka nna fela. Ha o tswe mona o moeti hara rona.
You're from Wisconsin.
O tswa Wisconsin.
The city is Milwaukee.
Motse wa Milwaukee.
And your trouble is cancer.
Me botata ba hao ke mofetse o di maletswele.
Operation
ka morao operation ntle le katleo. Dumelo e amileng kola se aparo se hae. Ike e dumelo hona jwalo.
Sink it in your heart, it shall come to pass.
E thopothetse pelong ya hao e tla etsahala e ba le tumelo.
A man sitting over in a corner.
Mona o dutse khone mona.
He's praying for his mother.
What happened, my?
He's a stranger to me. I don't know him.
Ke molata ho nna ha ke motsebe. Empa o rapela mai.
Me
mai o na le yona ntho e tshwere mosadi enwa mo fetse.
Or she's scared of it.
Ka pa wa tshaba a TB le ke yona.
There's a man you're praying for.
O na le monna yo mo rapela, me monna yo na le botata ka mokokotlo wa hae.
He's also
Le yena hape ke mona taile ke le kgoba la tai. Ke mo ena o.
You're not from here.
Ha o tswe mona o tswa Illinois.
You believe God can tell me what you're
Dumela modimo a ka mplela le bitso la hao ma?
Farmer. Is that right? Raise up your hand.
Glory to God.
Believe.
Farmer. Na o jwalo phamisa le tsola hao. Dumela.
There's somebody kneeling over somebody praying.
Ona le motho ya khuma meng hudima e mong a rapela. Motho ya robetse hudima mwalo.
All right. Do you believe what you've heard to be?
Holukile o dumela seo se utluleng e le nnete mofumahadi o etsa jwalo. Holanka o fodisa ke ne ke tla etsa.
But you're already healed by Christ.
Empa o se o fodisa ke Kriste wa bona. O mpa o tlamile ho idumela fela. Mofumahadi a ne a eme mane a rapela. O nantsa o rapela o angwa.
I don't know you.
Ha ke o tsebe empa modimo wa o tseba.
You're from out of town also.
O tswa ka ntle ho motse le wena.
That's right. You're from Illinois.
Ke hantle o tswa Illinois, ke hantle aolo.
The city is called East Moline.
Motse wa bitswang East Moline, Illinois. O tshwere ke mofetse. O mofumadi wa moruti.
Do you believe?
Wa dumela na? O tla shwa ntse o robetse mono. O bane mo samua mo ile mo sumbona. Me o reng ka gona pelong yaka. Ka tumelo yaka e phametse ntwe e fela e ka mona. Ke a dumela ke fodile ka plus fatlo sa modimo. Ha ha ma dumela me o ye high o fole. Ke o he.
Ke
dumela ka pelo tshohle tsa lona. Ha re rorise modimo.
Heavenly Father, we thank thee.
Ntate ya mahodimo re o leboha ka molemo ohle wa hao le mohau.
We thank thee for your
Re o leboha ho ba no sa le teng mona. Ha ntle hara mathatana ohle. Le fatse nena le kgopamisitsweng le ya o le jwalo sa le teng mona. Moya wa hao morena o ke o hlola le rona ka mehla.
We see that you're here, God.
Re a o bona o teng mona. modimo ka letlalo ho duma ona
in the human hearts giving faith
ka hara dipelo tsa batho fana ka tumelo le tshenolo le pono o modimo ya ka hara kereke ya hao modimo ya ka hara batho ba hao
e o lebo
ka hona morena me e molemo a ke a dumele bosungbona ka kgopolo e lengwe me ba ke ba fodiswe ka lebitso la Jesu Kriste ke a rapela amen ke ba ba kae ba tshwereng ditlankana tsa go rapelelwa mono ka letlhakoreng lane ba ka letlhakoreng lane ba tšhetšhelele morago tsamaelang hantle magareng a aesele yena ba leng ka aeselenyane ba tswe batle ka mona nka dibaka tsa lona tsamaelang ka mona hantle bao hang fela ga ba felela mola ona o tshwarane le letlhakore lane baholo ba tle kwano Mwena Roy, morena o hlonela fatshe ha ke a o tseba o dutse mono.
I want the deacons of the church here immediately.
Ke batla ba tikone ba kereke hang hang mona. Ha ba ka kena ho tswa mo ba leng teng fela. Ke nkwano me le thusa hanyenyane.
I want each one that's going to be prayed for.
Ke batla e mong le mong ya tlo rapelwa a phamise letsola hae. Le bue tsena le ntshetse morao. Morena, ke a dumela. A ko thusa o se dumele haka.
I believe.
Ke a dumela hore ka pela sefatlhego sa hao ga ke ntse ke latetse lentswe la hao mme le aka ga matsoo a bewa godimo ka bosung bona ke tla amoela phodiso yaka ka lebitso la Jesu amen modimo wa letlhonolofatse jwale le tlhokomele phepelo ya tumelo e tla pholosa mobadi ga ba beya matsoo godimo bakudi ba tla tlhapogelwa o boleletse nowe gore pula e tlana ga yaka haka ga ke sore gang fela ga o rapelelwa o tla fola o itse ba tla tlhapogelwa o boleletse nowe pula e tlana ga yaka yana ka dilemo tse lekgolo le masome a mabedi empa ile yana o boleletse Abraham o tla fumana lesea ka Sara ga yaka ya etsala ka dilemo tse masome a mabedi le metso e mehlano empa a le fumana lela etsa morwetsana o tla emola ga yaka ya etsala ka dilemo tse makgolo a robedi empa o ile a emola na ke nnete o e tshepisitse o sa tlotlele eng ka nako e kae wa e etsa le gao le jalo le dumele seo tlo ka pele jwale moena caps a ke atelele mmino pele o tla tsamaisa ditlankana jwale motho e mong le e mong a dule thapelong jwale ntata rona ya magodimong re tlile go mamela melao ya gao ka o beya matsoo godima batho bana ba kulang
I don't know
one thing else you can do. Ha ke tsebile letho leo ka le etsa morena ho ba hao o le file phodiso ya bona.
O pakile
o le teng hara rona bosung bona. Lentswe le gona mo seno ya mehopolo e ka hara pelo. O pakile seo hore o hara rona. Me ke rapela wena ntate hore lentswe le hao le ke ke la hloleya. Le ke le hlakise hona pelong engwe le engwe. Itswe o itse ha le ka e dumela. Le se ke la e belaela, le mpe le dumele, le re ho thaba ena sutha le sa belaele, le mpa le dumela hore e tla etswa. Ha ka a bolela nene, bana wa bolela batho mane Pentecosta ho nyelwela hodimo mono le o ema. Ha wa ka wa re dihora matsatsi wa re ho fihlela. Jwale ba tlilo amohela phodiso ya bona. Ba se ke ba nahana ka letho a se diphodiso tsa bona, mona ho fihlela tuelo e fihla. Re o mamela ka ho beya matsoo hodima bona jwale ka badumedi ka lebitso la Jesu Kriste amen ho lokile le ka feta hantle jwale ho fodile modimo a o hlonolofatse ho hotle morena Jesu ke rapela disaka tukwi tsena jwale ka lebitso la Jesu Kriste amen
all things are possible
Ya ipo tsa re ka fetola mantsoe ao
Now I believe It's now I believe All things are possible Now I believe Now I believe all things are true. Do you believe that what is meant to be asked and desired shall be done?
Amen.
It shall happen. I saw passing through the line of
people
who took my Italian friends from Chicago. How many know
from Chicago?
Well, you know,
she had a little bit of a
but the morning in Chicago, empa o seng a
breakfast ba kgweba ba ba Kriste man Chicago ile ka bolella gaitsedi tla sa tshusumetso ya moya o halalelang.
She come back to one side.
We ile a gutla ema ka thoko me a sa gone le uitshwara.
And I said, "Sister, ya ba kere gaitsedi
o ke ke wa e fumana hona jwale empa o tla fola."
I said it'll be either 18 ka ba di gwedintse le shumele metse robedi
ka ba di le motse pedi o tla fola hantle ka hara masakana ao. Tsatsi le leng ga ke ntse ke koka le yena, ke ile ka mo utlwa ntse a paka a thabile haholo, a thabile ho feta ka moo a kileng a baka teng bophelong ba hae bohle. A palame koloing a sena kgotso, e ka sefatlhego sa Modimo se mo hlobohile, goba e ne e le methapo ya kelello le ya tseba. Ya ba hang e kgutla ka sekgatlha se segolo sa thabo, mme maatla moya galang a dutse hodima hae, a lla a hweletsa a e na le ba thabile haholo fela dibekeng tse ka bang tharo. Kapa tse nne tse fetileng kapa kgwedi mme ka moutlwa a paka sonta sa maoba
mme
a re moena Branham ga ke gutla ke ile ka tshwaya taping eo mme ke a le dikgwedi tse lesomele metse robedi gantle o fitlhela lena. Amen. Me a morata na ga ba batse
that can predict that
ba le wona moya wa lang o kgonang go lepa hantle o sa fose le hang dilemong tsena tsotlhe ebile ka lentswe la hae o lekile go lekwa go llela gore Modimo ga se tlotla e itseng eo go lekwana kapa ntho e itseng ya histori o phela e le legatlhe lejwale lentswe la hae le ya bonagatswa o ipatile ka lesira la motho ka gara kereke ya gae itshenola ka tumelo ya lona le ka tumelo yaka mmogo go kopana mmogo go bopa bongwe ba Modimo. Nka sitwa o etsa letho le le sio le lona le ka sitwa o etsa letho ke ga ke le sio re ka sitwa o etsa letho Modimo a le sio ka baka leo mmogo go botswa bongwe kgokagano. Modimo o nthumile ka morero le a e dumela mme ke eo e etsagala ke yona gantle le ya bona go thasiseletsa ka go phethagala. A ke tsotlele se phoso ka wena se builweng ke motho e mo ga e ba go tswa pelong ya gago o dumela o tla fola ga o letho le ka e thibelang o boletse jwalo mme o itse magodimo le lefatshe di tla feta empa lentswe la ka lekeke la tlholeya le a e dumela na ba ba kae ba tla nthapela dikopaneng tse dingwe ke sa tsamaya jwalo. Ke nna ya tlhokang thapelo le ya bona motho e mong le e mong o ntatlhile le ya bona ga e se lona le ya o le jwalo peo e santse e le teng ka ntle mono ke rometse lengolo Aforika Borwa ba gana go ntumelela go kena pele ke saina pampiri gore ke tla kolobetsa ka letlhakoreng le leng motho e mong le e mong gararo gangbakeng sa ntate le gangbakeng sa mora le moya o halalelang sefatlhego se kodumetse pele ka letlhakoreng le leng ke kolobetse ka seetse gangbakeng sa ntate le o ruta go e le thuto ke ba ngoletse lengolo a re moya o halalelang e sale a leka dilemong tse mmalwa tse fetileng go nkenya Aforika gape o batla o sebedisa tshebetso yaka mono moo dikete tse mašome a mararo di amoetseng Kriste thapama e nngwe a re le gopole madi a meya eo a be godima lona e seng godima ka ke ithaopile go tla empa ga le yaka la dumela ya ipotsa o tla ba jwang tsatsing leo motlha Jesu mora Modimo a seng a lelekilwe kerekeng lentswe le lelekilwe empa godimagodima tseo tsotlhe o santse a itsebisa batho ba gae ga le ya thabela go ya ba ke a feta bosung bona ka ba beya matsoa godimo basadi ba bangwe ba godileng ba bangwe ba batšha ba bangwe ba tsofetse ba bangwe ba tlhankana banna ba maqheku ba kolobile tete jwale ka nna ka nnagana go dula mono go dula mono go mamela lentswe leo lefatshe lotlhe le lenkang e le botlhanya le ya bona bao ke boutu le ya bona Modimo o teng mona go e setlha go ntsha bolwetseng ba gago e tshepiso ya lentswe gopolang fela e tla qala e tia ke tla ba hula ga nka nyololwa ke tla ba hula o tla e hula a bontshe ka wena e tlhile o tla etsa ompe o dumele go yena e ba le tumelo go yena o seke wa mo belaela mo dumele le nthapelele ga le sena motho yo o le mo rapelelang le mpe leng kgopole mme jwale
until we meet. Till we meet. Till we meet. Thanks for coming those long ways. God bless you. Till we meet. Till we meet. Till we meet. Till we meet. Till we meet.
Modimo a le sireletse le sa boela hae. Medisa makreste bohle le ba dumedisa ho tswa sehlopheng sena mona. Hotso ya Modimo e be le lona. Shalom.
I'm so glad.
Lese le phunyela ditse le sira jwale le ya bona ke thabetse bona moena Palma re sung bona modisa e mong ya sebetsa mole rona ho dimo mona ho tswa Georgia
moena
Junior Jackson o teng kae kae ka haramo ao motsio khone re thabetse ba mole yena moena Don Rattle ya dutse mona ge le ba bangata ha kana ha kitsili ha nka fosa motho moena Ben Bryant mona le ba bangata ba bona mona moena ya Khabane Wilbur Collins re thabetse ho ba le lona mona.
I wonder.
Kya ipotsa na re ka ema ka maoto a rona motsotso fela jwale. Ari na mise ni hlotsa rona jwale. Na le ntwa se tswalle se haufi haufi se o sa moya.
That's humming.
Are se bineleng ka marame.
I noticed Brother McKinney.
Ke hlokometse moena McKinney ho tswa Ohio ona le rona.
Brother John.
Moena John Martin le moenyane wa hae. Ke thabo ba le lona bohle. Mohlomong hang ka se le bone ba ene wa le tsiba. Fihlela re kopana. Le ya ka le tsalona le piri ya Modimo mmoho. Ile ntho e lengwe ho fihlela re kopana. Ke ratile o kopa motho e mong hore qhalanya re sa inamisa dihlooho tsa rona jwale thapelong le ka ngwe tsebisa moreri e mong le e mong re thabetse ba le bona mona phutheho yohle lona batho ba tswang Tennessee, Ohio le ho phatlala le naha basadi ba bang bao ke kopane le bona mona kajeno ho tswa kwana Boston baena ba rona ba batho batsho ba ne ba le teng mona hoseng hona ho tswa hodimo mono hape ba bangata hakana ba tswa dibakeng tse fapaneng tsa naha ke a le leboha motswalle wa ka ya ratehang Modimo a be le lona ke le bitsa motswalle wa ka ke hopola seo Jesu a se boletseng ka ho haufi le ho feta moena e ya motswalle re sa inamisa dihlooho tsa rona jwale ho fitlha re kopana hape matsatsing a mmalwa a latelang Modimo a be le lona. Ke tla kopa moena rona ya lokileng ya tshepehang moena Richard Blair hore a keke a re qhalanya ka polelo ya thapelo na moena Blair.